Oyafayo nyo joli
Ayakanya mwonye
Erechi mwiso musao Awantu baba yamba Nayate chimuluma mukama Awantu teba mumanya baonya Egwa omuka Esente atwala mubasamize Oyo ye mukama Nabantu be Oyo ye mukama Nabantu be Oyo ye mukama Nabantu be Oyafayo nyo joli
Ayakanya mwonye
Erechi mwiso musao Awantu baba yamba Nayate chimuluma mukama Awantu teba mumanya baonya Egwa omuka Esente atwala mubasamize Oyo ye mukama Nabantu be Oyo ye mukama Nabantu be
Cario da Victorias Sign up.